Yeah.
Madame.
Legend in the making.
Yeah.
Owns you. Cannabino.
Once again.
Half man, half amazing. Nemo kama simo, peni na mwaga wino ni unju na kanabino. Toa mobili peki ya mashimo, ujagomboa kwenu utokako na bado unawaza limo. Akili zako bambino, hazimo, mbili kimo, eskimo, toko filipino. Nani kati yao, kasi mani paki yao, noma tani shuke na gani zaki yao. Flow ya mtanza kama mbele, bakuba empire ya mpanya kaba sele. Mambo yeke yeke mori kante, bado ngori champions, still some magori sio Sanchez. Mna uwa manches, mna nikata appetite, mna nifanya sionekane ndani ya satellite. Sisubiri heshima nipewe, uwezi jua nilipo toka tena kima kama wewe. The legend in the making, approved by the legend. Mna niona dogo nilianza move 97, apewe mawa yaki acha miwa nipe heaven. Itai nani shim flowers, I don't even need them. Falagani ana doubt na flow. Mnasaa wili wacholi ya ramani sauti ya jogo. Na Malcolm XI kabla ya ufunuo. Waunju binu nuki sa magori ndio kituo. Welcome to Gambush, tumsikilize Kigu. Kula chuma ichu, kisha nipe majibu. Ebu tupate kwanza maoni ya bandidu.
I say katiba mpya itafika mbali na kitu.
I'm not a legend, I'm the legend in the make it. I'm not a legend, I'm the legend in the make it. I'm not a legend, I'm the legend in the make it. I'm not a legend, I'm the legend in the make it. I'm not a legend, I'm the legend in the make it. I'm not a legend, I'm the legend in the make it. I'm not a legend, I'm the legend in the make it.
Yeah.
I'm not a legend, I'm the legend in the make it.
Look. Story naanza Mikocheni TMJ. Likuwa 1995 July bado spotei. Mama lisha jua my son's gonna be great. Busara nyingi just like pops back in them days, huh. Akili pana japo mdogo leonikana. Mishe kibao tena dizire za njia za panya. Nilisha fanya tabado stanza kushana. Loi kisikika sauti yangu mita inasimama. Came a long way paka leo kufuka hapa. Mpamba na jokweli mwanangu, no just a rapper. Do this by myself, don't confuse me with them sucker. Shona mambo kibao shapateza nuskudata. Shapita chaka mwanangu wezi kupima. But don't go humble, never change my demeanor. Ziki unafika kwa mtani tunaika shima. For real man, ufina blow up like Hiroshima. Don't forget everything that I've mentioned. Just know I'm all out to be the next living legend. When I do a mazisha, every time step in the session. Took me a lot of time kutafuta inspiration. Kwenye umziki mina jona kama suri. Haina kufeli, there's always room for improvement. Kila tu adua this, I gotta keep moving. I swear I do this shit till I die, ain't gonna lose it, can't refuse it. Kila stage lazima tuachalama, made a class hit. Toka bongo paka Alabama. Kwangu ni kama tuishara sache kufanya. Na ndarasa huru kwaona nisikiza na kuntazama bara. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. I'm not a legend, I'm the legend in the making. What? Nigga.